Embera yabantu yewunyisa otunula n'ogamba Mukama nsonyi w'okwemulugunya ku bye sirina ng'eriyo atalina na kyalina ng'ate amanyi n'okumusinza ng'era amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina Katonda ngera amanyi n'okumugamba nninze nsaba osonyiwe obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze nsaba osonyi w'obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyi wa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze Ataridde nakulaga naba bafudde nakulaga nti bonera bali wakululwe nti mulimu byakuwadde omulala ye yatalabye nakulaga nti gwe kyonaali olwaleero kibewa kyokka nakulaga nti mulimu gwabalidde noyengeriyo atalina na kyalina ng'ate amanyi n'okumusinza ngera amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina ng'ate teyerabira Katonda ng'era amanyi n'okumugamba ninze Yeah.